Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Dans le studio Tamani, quel est Kabarouji Amen et Fulfulde.
Alkamisar nogay tati lewru avril 2015 sapo yamde tabri maslima chapat enay e joyi odon kedi studio tamani o sa an jutti nono do kabaruji di hande yu umara waygalo o kompetite wiidi dum wonon kambe lami be leeleede le europe e be gondi waddi to hono batuji mabbe juujure faabe jaw yalono be paddirto hono bonandaaji gondude e waddi do mayoji geeti di be koliti wiidi dati tati be kan yaltinde le hen wakkati joni o be kade dum wonono yimbele be ila be yuray hono to be kan iwrutto be lenna masin ngaji du hono do mayoji geeti di faabe konjo yimbebe ondo so yimbe njotti kiton dubbe jaa yalla hono be kan nangirde dum yen holita weri dum wonon dogole laamu yoro o wiama amiri ngon oto o o warama kikide kenyen be koliti wiidi du hono yimbele idon joggibe hono kaborde bonde kanyen ngari so mbari moto makko to nokko o do wada meri dogo woni tawé don le ngalure kidal de courant o warti ton wakkati jono wakande courant o wartata de dusina kaldal kawral wadi hakkuno dum wonon gubbe murtude ngode le sa haleedi meden di kany eminisme wonon dentengal bale kuminibe hono kibar lampaji le leedi meden di holita wede wakkati joni o be jaltiti hono murter mabbe de bino e be kanno wadde balde didi le noga e joli lewru me warorndu be kuliti wide hono ko be ngide laamu o kon le tobbe sappo joyde tobbe jettide fu himmeji mabbe amama le hen sekirab di wonon kabaruji mo dimin jogini on do hande di bismillah modon e heda kambe dum wono hono gombe leede le europe be holita wede wakkati joni be gonde yi wadde ton bot mabbe juure be jaa yalla dati hedi be kaani yaltinde le hen fa be paddo hono dum wono kasaraaji ngadoji wakkati fur hono do mayoji geeti di fa kompite den le hen be koliti wiide du hono waddude dum fur wakkati joni dum yaafa fi hono be ngadirta di do golleji kede Ousmane Diko
walde union européenne an jogi gede tati cubaade arande ni yo faddaade dawi di ko suba yo hadude batoji di yewde fongoji libi lamibe europe anakaani imminde soldats mu en anda batoji naboji yimbe di nangadi bonnadi di parde majji nawtoreede trafiquant en ono nawtoraadi di du nande majji bonnede majji an wonda di debol mudum yo haybude e sottinde dawobe lamibe européenne anakaani bande ania beedude bawde frontex weda du golle do mayo maliango tatabel mudum hebande dawobe yototo bedu jogala walde europe bami ania fuditinde hejoji jotagol dawbe be yo yimbe hebbe talki yamirore nyongitaade leleede de rowani sandu onu humanindu nyongitibe ndardi union europeen jabbo ujinaji temdere e chapantato nyongitibe leedi siri yo ujinaji chapantato e jeegom tan goni bebe jabi jabbaade dabare goddo walde ne ndardi leede de jabba ande almusaddaji yoga e nyongitibe be wombe italy mal kany e grece fa hoyfina donganga
ko be koliti wid leni yitane hikande on yimbele keddibe le mayo geeci ngo idu yam yimbele udner e temede jeego fa hande anda kono galgadar malion kobe gombe hakkunbe do yimbele walde malion kobe hono gombe to france tobe be koliti metti mabbe sanne be koliti wid wakkati jorodo be pamata hono di bonandaaji gonde wadirde do mayoji geeci di kanko amedi jara o yo dum wono conseil dum wono walde malion kobe gombe to france tobe kenyon wono do halude am mawndi kede ko barki sisi faccitine do
he la communauté ta
yimbele ana metta fa sanne sabi men men milino deejere hebanonde e hitande 2014 de jama o famino wiide bonandaaji gondi dow mayo geeci ngo men pami wiide rafi andal mangal woni e le yottinde di kabaruji yimbe an hani famude wiide neema wana fando geeci to tan tawete feso tawi bi mali goto tan heddi hen andon wiide yonki makko mursama mere men martinama kumpa wiide bibbe leydi mali keddike e kasara o fa heewi ka joni addadu yimbe be woni ko tajoral hebaka dow mudun gelle kew de martini men kumpa wiide gendinkobe mudun en heddige e lay kasara o ka lay wattu joni o be yimbe gonda e yimbe ciutabe be
holita weddo mali do du wakkati joni laamoybe gonde yeltinde le hen heejoji pammina jamaa o hono suko fu tawada an anni yarude laawi leeliji di yalla na fabbita wakkati joni o be koliti weddu hon le lewru septembre jabbi non du be ngadino heejoji le nokkuji di tawe hono suka be e mbaayo golude hon le nokkuji di dum won hon do mali do jattawe be jaha hono jolaade kanko Burulay Keita o yo conseil technique dum wonono suudu ministre huminindo mali ko be gombe jolaade kenyon wonno dum won do halude am mawndi kede ko Ousmane Diko faccintinen do hen
je pense qu'il y a énormément
am golleji kewde ana kedan sukabe ka se jetaama yo dawi ngoni safari sadda so wadda danyal yo dum uddere mawnde e wofude lawol so mayde wadi futimi ay fudu lamu ana yafi en fu en sababu e di dawi di galana le lewru septembre 2014 lamu o bamino dabareji jogala yahobe njola e le mum fay hunde yopaka le hen projet ana se a haldi e sukabe fu be kollitan sadaji mabbe ka yo wayde andude ko be mbawi hebde le leedi mabbe se sukabe kebi hakkilo kebe kewda ana nafoje golle lamu o se tawi wawi wallude sukabe ko heewi waltito ben yo sugula rende kerimu en gondi aminenne yo yonkiji leedi an ko be amen hoji men dabere mum yo hewtude hakkilaji yimbe kany e wallude sukabe danyude tawe ndawani
qui veulent les ressources sur place.
Sakiraba do mbay neltirde mi joji modo e halla men bemal ande ngal min nodirta face Facebook ngal
tamani
kankodo wono neddo America kumini do hono ham America kanye leedele godde de o holiti wiide dum wono kaldale kawrangal ngal waran sinninede sappo e jo lewru me warorru ndu o holiti o kabaro o kadi kenye do yidno hono yimbe el jarobe kabaruji be o wi do no ko wono to alanzeri to ko wakkendo yidno e geddende homo fu holli anniya mudun lobbo fa sinnina kaldale kawrangal o wi hono chalido fu sinninde kaldale kawrangal be koli tan wi do hono jomo yida jam e dejere e quality wiide dum won hono to dogoto du ana kanko dum won hono amiri to dogoto wiama kenyen hono yimbele bombe sumbu jehi ton karbiki yonki makko wakkati sappo jetti yamde dum o bonanda wadi dum won hono to dogoto o noddi redu amadu isa dikko non be quality wiide wakkati de bartamo de du wiama dum won yimbele dido be ngari e be piliki le nokko o be barima fa dum won hono yeso suudu meri du jatta kanko dum woni amidu gite o yo dum won o kuma ndaw to dogoto kede ko barki si se facciti den do hen
menen meden lando ko amen yalla be yimbe be andi ko be ngatta fey sabe me anda fu ko be nyingiritamo yimbe pilki be didon nati le gendindi futor kenyen be tawi o mo tawda e yimbe didon be diwi be yimbe didon be pidi mo cili tati so be cukkiti e lawol mabbe e ley wattunde menen men Martina Kumpande men noddi sorras en lawlaw den sorras en daki nobe gaati luma be yotti le wuro dogongo le wattu joni o meden gondi e wullitaade fiide dabareji mbawdi sabimbinde jojjinde dakirde sorras en le wuro dogongo
holita wede wakkati jodo do wono caggal ko kura o tojino to kidal to ko yate lewru wakkati jono wiama kura on warti to kidal to wakkande kura o wartanonde du sina dum wono no gube murtude gode le saha leedi meden di kanje la e minisma de kaldi de pamri non wodi so wono kura o warti to be koliti wede wakkati jono honno inna to kura o wonto jata e to hono yimbe el minisma be kan yaade wottode essence kambe yimbe el gombe tombe be koliti wede be beltigi do hen san non ko kura o warti ko be bibe ngida dum tadja fi kasen won cedi do do hen non ko intala ak bilal noddi dum ko kede ko barki si se facciti
kawral hebama hakkunde minisma e walde kumaninde biltude hakkunde yimbe leto kidalto yimbe le gonbe le walde de be fuube yimbe sima dum woni walde mawnde pelle murtude de gonde le sahalto de fedde de ana humani yottinde balli guji ngattedi to kidalto di fayoto yade e biltugol gollirde gallurnde iwde e ndiyan yade e kuran e ko nandi e mudun nanno kawral gal ana humani wurtinde suudu kuran kidalndu iwde e futoro yade minwi jam minisma waran rondo almusadda balde sappo e jetti sima rondo almusadda balde sappo didi darnde sema e galdo kawral waran lato mobude jawdi factoriji di fa cogu kuran hebe yobede
ono dentengal balid won non kuminibe yimbeele lampo dum won le leedi meden dibe kolitiwde wakkati jono be jaltiti hono murtere mabbe de biino be kanno wadde le lewru me warorndu murtende be kanno wadde dum baldi didi be koliti wakkati ko be yidno e lamo kon le tobbe sappo e jodi be indude de wakkati jono on tobbe jettide ka fu himmeji mabbe bamama le hen kanko salam jallo o yo jado kabaruji le de do walde kede ko usman diko faccintinen do hen
la raison du report
ko sabi so men bante e murtere de e le tobbe sappo e jodi men darti de men kibi jetti tobber burnde fo horsude e le darta muya amen yo walitini go saria golirde dedu sinini jabi dum lato se adiji pamadin goddi tan kuteji goddi fu galaton murtande yopaka yonde bantinande no do e balde sapeje boy fu do e noge e jeliru men
kanko dum woni horejo leedi ndi o holita wede wakkati joni o omoto tirkito Ibrahim Boubacar Keita o hani yidude to dum woni yeroje makko ko noddi mo wido woro hawrite yembere mabbe yituma wuri de be noddirta dum wonono batay sakale be kulitir wiide hon der o yotere en hani waddude ton jangoto tirkito
tamani tamani sijo tamani
sa sakiraabe jeewen yelo dum e le reseau ngaydi be kolli tuwito nyafunke to dum wonon walde fari so ko be be balli golleji kewdi to nyafunke to be balli ri ben dum won hono yaade kadle en kanya poddele fa yotti hono kaaki ko be kan difirde kanya kulleji ordinateur ngaji be bi ko watta dido gal musadda jane heewi sanan ya fa emilioji kurdi tagal mudde ngardam fa do burem do wiama ko foti sukabe jokkolbe sappo dido kanya pamminato hono bonandaji ngattede fewde roobe ji hono pamminabe le odo golle be bi dum wonon walde noddertede taboy fa yotti o temira ngol jangi gol dungol wadi dum wonono balde didi to burem to fa pammine wakkati jono hono be kani wadde fa paddo hono bonandaji ngadoji fewde roobe di ngabo do golle dum wonono o en zeno dirter greffa tagal mude mbirfiti to fa to tumbutu tobe kuliti wide wakkati jono ko foti yimbele temeder e nogay e joyom an gondi e famminede ton hono be ngatta fa be paddo do wonono waydi nyamde fa hara li lamu tumbuto do hani wadde ton balde didi ko woni fa na mabbe do fa paddo dum wonono waydi nyamde fa hara li kreduji di min ngado do golle dum wonono waldine wana e jeya lamu noddetene dum won la mes kanye welf hunger hilfo tagal mudde ngardan fa do kuccala do dum wonono walde humininde hono yimbele dum wonono janginobe jande leeli yirebe be kolliti wirbe kawrudi to dum wonono yimbele be gollidinta be be kali dum wonono tobbe de be anni hollude lamu ode fa bama do hen himmeji mabbe tagal mudde ngara timiniren fa do kuli koro do wiama dum wonono kawrtal wadi to kenyen fa be kumono hono nyaloma kejenaado habude e jonte pale le adnar Allah do fu micite den widi noga joliwru avlu dum wonono nyaloma cubaado fa habbe jonte pale le adnar Allah do fu be bi hidule hejoji dibe jawa yalla hono be ngatta fa jama o famine tinno watta koydo mudum dum woni fa habbe e jonte pale le lamu kuli koro o fu e mangal mudum sekirab dum wonono kabaruji dum jogini on do hande di ka fa hande kedde hedaade hono andirdo no yewtere meden der wodi do e sena.